sees you. My desire is to follow you all of my days. I will take your message to the place that you want me to.
Jayela kakhulu abazalwane, hey bazalwane, zingiseni, inkosi uJesu uzoshaya isilolo, engangena phakathi inside, hey bathi kuphi, uthi ezulwini, ufuna bani, ufuna uNkulunkulu, mfunelana, ufuna anginyuze, uNkulunkulu, please thima mina, bazojayela kakhulu abazalwane, hey bazalwane, zingiseni, inkosi uJesu uzoshaya isilolo,
Papa, I will praise your name.
In every circumstances, I will praise your name.